studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sekrabo acca hakke kala do bodon tawel limali fu e mangal mudum hollitinti wi wattu juno jena yamde jabbirke silmaaji tati maison de la presse do bomako do on pami wiide tan journal gal gal fuday hono air boowa do wotedi député en deuxième tour les leydi men indi ko yata député en temdro e noga en jom kanyen kani subed le wotedi ngadde kandi wadde bete handen les leydi men indi odo nyaw an wonde wadde le odo nokku fu wotedi di bortinaka hollitindi wir wattu jono tam ido waylata sababu so jamar de tan nokko ido hono wotedi ngori les leydi men indi o ngara famtade dum e journal ngal nono docteur coronavirus o hollitam wiede mali yimbele mo odo nyaw nangi dum tabbiki temed idi bi adama nyaw lomo hando kenya yimbele noga en jegom kanyu en ta so geejo odo nyaw tawa e muude di wonon sembe kabaruji dimi jogini odo betande bi bismillah modon e hedade wotedi député en deuxième tour dum fuddi beta ko le leydi meedin di ko yata député en temdre en noga en jom kanyen kan suberde wattu jono le nokkule do wotedi kani wadde miccitene wi di do wotedi an gonde wadde wakkane nyaw coronavirus o wonde hebude sembe le leydi meedin di mumini sende bu
yo nokkule chapande nay e tati wotedi di do baljo in golla député wadete de nokkule sappo didi député mon joinama e wotedi arandeji jonde temedere e noga e joy keddi joni wotedi di ana wadde leti dala le nokkule kewdi yo non dum worri kulikoro sikaso kolonjeba gao ansongo kati nadu le commune ngaji nayobal e jeobal bamako hono no dum worri e premier tour wote alan o ana wadde leti dala rafindenagu kany kabaru nyaw coronavirus jonte tati tegal premier tour o holitama wiide nyaw o ana e ko yata e yimbe teme didon le leydi ndi holitama wiide dun idun e candidat yokabe hojotobe yokabe ana jogi sukula pati dum lato sababu buytude adadu yimbele wottobe no latifu lamu o holiti wiide o sembimbini dabareji channel le biroji woteji e majum rafindenagu ana le nokkule kewdi le leydi ndi wattu woteji arandeji ti dalandenagu taykama le nokkule kewdi le majum surtout golla candidat yokabe ana hen hono horejo bale kiddudo lamu sumaila sisi noga e joy lewru mars jabindo
imadraji kandi wadal le dido wote jewte yel hono jamande han yeltirde fa hewo non feddinde no dirta pôle d'observation citoyen des élections au Mali holitri wide wattu jono be ngadi no dango fode lamu tinno amado hen dabareji yaw yel hono jamande han reenirede wote dido no kan reenirede kedem konko no dirta ibrahim sango ko mo sifido en do foccitango ali sisi
de nous notre constat c'est que
kuru momin jangi komin jetti do bangal tour dido bare wote ngaji inde député min taiki ke wide ila 1992 warde 2018 hitane no wote ji inde horejo lam o wadi yaltugol yimbe yaade wadude wote le leedi malidi abara jabbaaki temdere fu debbe sap yaltugol yimbe fandi sanni tour arande wote ji inde député mide mili tour dido bande yimbe jaltobe hewan sanni komin taiki kasendu woni rafindenaagu gondo le leendi min jilto min ewa so tawi dabereji bangal sakare nyawo ana teddina le centre ngaji fayotade biro ngaji to wote ngaji watte le golleji tour dido bare wote ji inde député embe golle amen woni wadde imadraji mawdi fami keba yaltinde yimbe fa hewi ha wada wote tobbere goddo mo nafamo moni sanni du woni taranaade denagu yimbe nyaloma wote ngaji de sabe mi de andi rafi denagu mawdo ana le wuddu kan sa hallendi min jibe gouvernement bama dabereji bawdi taranaade denagu yimbe nyande woteji tour dido bare ji inde député
kanko mumin sende bo wonto darni en waktu jono do wotedi gonde wadde mumin no mbadda
jawni way galu basole anne
alhamdulillah woto gonda o do wattu
wakati joni jeli bu kuddu man sana ngommi
aywa komin hoto
komin
komin gobo do bomako do holitindi do hono wotedi ngori ton le o do wattu
wotedi ki fuddi 8h dabare ci bangal la ena bu sendilina ma wakati joni ci alafu wala do me fadde mi wara do mi iwino sankoni son dun no golle ci di fuddi 8h sa yo fa ko ci di de en doji masinga di jam woni ko be jogay o sendi e woteji arande ji joni woto fu hopete mas fadde ma fonna ci de le bureau ko wota
bismillah tam yimbe lebe be gonde yaltude na hono wori na be jalta e fotude e premier tour o
jama yalte ta konde wakati joni le biro ngaji kom nati le mon na yibe wotude etata ko yimbe nayon le biro goto
fu o nana holita wiide wattu joni be gonde tanu ton koyde sanne o ko nayri bangal hono ko be noddirta cenam kanye zel ko be wotirta juude mabbe ko tiabunde antona hono worri
idun ton tiabunya na ton gel analyseron aji di fuddo
nana no holli tawiri fi goto wana to le nokkule de tawe a lota juude ma fa laba kay
don
kay wawa okay ay bismillah mumin sedde bu a jaarama do hen sanne do godo faccintinango hollitindi wido sakirab dido kabaruji fodo mbay hebdu don don numero amen whatsapp o moni chapande jitte jogom chapande jogom e didi chapande jitte jitte chapande joy go no noddi o don numero via mo mere mere 37321 fa hande on kabaru woteji di ngori wattu jonomi nayri bangal hono jamarnde worri le nokkole mudde do be gondi teddude jamarnde kambe do won jabe deuxième tour be yogay mabbe ka folliti wido hakkilaji mudde an jotti be gonde fiide do hen dabareji du faabe jela hono jamaade faani reeni reede fa keben famtaade ngare kedden won kanko Ali Cisse kanyo fa yotto yo Mamour Sama Seko be fu ko be kebni en do hen
le d'accord de campagne dental pelle RPM adima MPM wokkat jun o imadraji takti ngondi funcinere hore nokku gondo li dende misra le commune dido bo do kay holtama wiide kule de fuf na landina botte nyande wuteji alande keddan na karam kita gote ardibe kabaru tenugol yimbele ndartowo mo walde RPM
biden gondi wadde imadraji mawdi banga yaltinde yimbe no heewri fa ya ha wada e woti do mi goni hande do miden jogi gel hydro alcoolique miden jogi masking aji dimi bay hokkude goto goto yimbe jalto be wadode woti be fu miden jogani be biking aji do mi goni hande do kam miden landini
wona non fi dum wurri wonande d'accordé dental ADP Maliba URD kodem kambe dun non darto be li odo commune goto Ibrahim Kone goto yimbe le dental gal holti wiide assesseur en hejabe fuf be danam famu yalla e bidaro e darde mabbe no haniri e le biroji di ka non e le commune nayobo sugula ndartobe fedde yelema dun denagu ngotobe be e wi Abdul Karim Kunate neddo feddende dabareji piyama bangal mudum
miden wajibe juude amen hokkude masking aji association golnonobe horem yalla yimbe ana fama wiide be fube potu e juude parti amen o miden narda yimbe rento be borno masking aji mabbe be gatta gel ngaji juude mabbe be jaha be ngada e wote le dejere e waltugol hakkil
to bangi goddo tun dum woni le d'accord de dental IDD PSDA golleji dina gondi yarre yeso fa hunde yebaka ultama hejabe be assistant be yottino gollude no fewiri
hollitindi le ngalure pamakonde jamarnde hodum miijido dido woteji wobbe kollitiwide keppi jaati fa njalta njahan goto yo yogabe du kollitiwide no nyaw coronavirus o gordino kany en kattino to teddo sabide kolaay kono dido woteji gori dum hanno bortineddo kedde pamakonko be ko tifido hen do faccitango Ali Cisse
si j'ai un candidat qui est au deuxième tour
so one candidat mon jimmi jaro tour dido bare wote ngaji di nyahan woto no dem dun latto sababu waitinde député en gombe assemblée so mi ngala assemblée ni tawdata ke sharia ngaji dabreji kandi bamere fami chakko nyaw o an anda wattu de masque lotu de juudem ndiyam e sabune yofude hakke metre goto hakune ma e yimbe min kam mi anya ki bande farat yaade wadode wote sabi mi de wawi bamode nyaw o mi waddale galle ame labagol nyaw o ana yawi sanni faiso ara woni gangaji so wana dum mi yahan no wadode wote yaade so wadaye wote wajibi sabi dum holla biddo leedi lobbo tour arande wote ngaji di dabreji banga lotu de juudem sabune e ndiyam ana wonno damal bureau de vote ngaji gel hydro alcoolique na yidudu ana wonnatu so Allah holli men jango nyaha wadoyde wote minen jey subare député ngaji ami min lotan juudan fa laba ndiya e sabune ni bornoto masque
mettre les masques
le dido wuteji dido bo leleedi meden di hollitindi nyawno docteur coronavirus fa hande mo wondi e yaade yeso le nokko ido waylata sabab so jamarne tanna koyde mudeno wuteji di gordina non pelle société civile godde kay kolliti wiide wiide ko heewi jamande fu tanan koyde de do pelle be ngadi no dango fewde dum woni yimbe be tinno pabo ko nayri bangal rentade le majjundube bi dum hana hadude jamande yaade wotno yo hono neddo mo yidi fa kebe famtare kanko kedi adame gondo fa no kuno dirti do kuccala David Kulbal won ko hebi do hendo faccitango Ali Cisse
kuchala le region sikasu won neddo goto mo nyaw coronavirus o yayimu gako dum woni fu horebe balé société civile ana wondi noddude yimbe yalta wada e wote alan sappo e jena lewru avril wote e hunne monde le lendi le 8 draman sogoba balé société civile kuchala so mi yewi la hala lendi wajibi wadde wote ngaji ji inde député assemblée nationale o wajibi kina waite gonga won mo nyaw coronavirus o yayimu kuchala won yimbe kewbe pamako to be nyaw o yayimu ga e miloji amen du hana hulbinde yimbe du hana hadde be yaltude wadude wote kawole sa hallendi bala societe civile ana wondi wadde imadaraji mawdi ila nyaw o andita e neddo goto ko dun tawa fu CDCC goto e bala societe civile gawo wi holaaki yaltugol yimbe no heewiri wote ngaji ci noyde député en tourdi do bande nyaw coronavirus wana jogani darne mawdi de odo golle nyaloma wote nyaloma julde kallo hala julde fu hala hawtugol yimbe no heewiri yimbe yida fijida ngaji dito ngami de jabani wiide dum fu lattaako sababu nyaw coronavirus gondo le lendi gotel won ko mi tayki duanza yimbe ka terde mu ana wati to de wi hamadou nyali buli horejo bala societe civile duanza yimbe joyon won be nyaw coronavirus o yaay mu le nyalom hande le gendi mi de narda yimbe fu heddo ciu teddina dabereji bamadi bangal sakade wodintinde nyaw mi de gondi hukkure yimbe hakkilaji bawdi walludebe sakade odo nyaw yimbe terde mu ana wati rafi de nango ana do wuti ngaji de ana do nyaw odu ana do le ido nukule imadraji modi ana wondi wadere fati nyaw o wayto e yimbe no heewiri alan sappo jena lewru avril
holitindi wi de o don nyaw leleti meden di dum won kenyan dum won asawernde holitindi do ko yaata yimbe noga en jeegom kanyum o don nyaw iya e mudu en nyaloma hande leeti malindi ko cawbe o don nyaw tan dum yehi fay yimbe le temedino e sappo e jeegom leleti di fe mangal mudun chapande nayom e go kanyon goni santanabe ko yaata sappo e taton du kanyon goni heddibe le o don nyaw no dirte do coronavirus suudu ministre humnir kabar tialla leleti meden di kanyon hokki dum fa hande non ko nayiri bangal no o don nyaw han tedirede wattu jono dañan ko mi jabbiniri do ko nayiri hokkude jamarnde hakkilaji lobbi
sijo tamani naftorade mask du woni suddude hunoko mun e hinere mun ana jaa e laawi kollaade faandenden e nyaaw coronavirus jonnon kaybe na sanne mask o tantan waawa renden kina beeden hen lootude juude meden den ndiyam e senorde wakkati fof e naftorade dihele hydroalcoolique kaybe na fa sanne mask o nda wota tan bawden naftorade dun o ma waawi rende ndu iwde leeruji tati so heewi fu leeruji nayi so niere itta mask o kaybe pad juude meden naatu e li makko ittrenamo no yaawiri ngattenamo e nokkurudo tuun yuppete tawan jogi uddede donne don lotren juude meden ndiyam e senorde naftoreden di heledu hydroalcoolique bari jeggite fey jokkude e laawi kolladi fa kebe renade coronavirus din don goni wakkati fu lotren juude meden ndiyam e senorde sakko du so en garti iude lengendi naftoreden no di hel hydroalcoolique so ni tawi ndiyam battaki en so ren dilla nayren dojja ngade no fu ele nawde juude meden tagal majjun so neden pifo ren le mouchoir donne don patte namo neddo kala ma gontan bangi modun ngaden ko foti metre goto hakkune meden
fam wadi do hen sanne hono odo nyaw worri no dum latiki sababu nyalom hande so golliji kewdi dari leleedi meden di do diwoji di kodata do nokko no dirtet aeroport international Modibo Keita do bomako do dum latiki sababu so jamare hewde gombe tombe so golliji muden darni dum won dorbotobe taxi ngaji wonbe ton fayotto yo ciotto butikaaji kanye gondube habbude ton kaakiji fayotto yimbe el joine parking ngaji wonbe tombe fu kolliti do golliji muden kewdi dari ki nyalom hande non be ngadi no dango fewde lamo dano ko fabiribe fa kebem famtare ngare ken Ousmane Nyali Boudi
Malik Touré yo jom parking to aeroport Bamako kabal odo golle e wimako yo ujinere nyaloma fuf ka wakat jun o batte jipinere udama on latar ki motit Allah
pour le moment pas de client
wat jun o ka client fu wala arande client en fa hewi gonno ka wat jun o ko bom wide ngala client en
pour le moment yana pa
Youssouf Doulo yo donno wo taxi to aeroport ujinaji mal hemere won ko kanko e guldibe mako yobanta aeroport o batte golle mabbe o hono fuf mbawata hinna dun tawe golleji di fuf na dari wakat jundo dum woni landul mabbe
chaque mois on paye 300 francs
lewru fu ujinaji malli hemere mi jobata parking nenno mi anda fu hono mi ngatta joni dum latto nyamade do dande amé sinim e golla dum ka tiidala fu mi ngala mi joban dum lewru fu ka joni mi gollata mi anda fu hono mi ngatta dum latanto mi wembere tiidala mawdo
da fa problème
nono ko non dun wonande njaa boutikaaji be kebal Modibo Dukure famdi sanne wakat jundo
ah ya trop de difficulté
tiidalaji mawdi mi jogi wattu joni o sabi golle fu wala fu ko ngadami wattu o himbe antan woni papotobe kan kany en woni daranibe kabaruji an kewdi min wala fu ko ngadami edi o wattu
non dun o do bonana jikki wodani gollobe wobe hono buwobe nuku o mi wari hebude tema didi ma tema nay be himbe lototo kan wakati fuf dum won ko holiti goto e mabbe
vraiment non fatigué
men tampi do aeroport do kalsi wala dum tampi ni min sanne farde nyaw o warde meden kebanno seda seda le nyaloma le mba hebude yude temedere yaade temedidi fa ko buri dun ka wattu joni o wala fuko min kebata
mi titina wiide jipnirde Modibo Keita udama liru mars jabirundu yalla sakade nyaw covid 19 wattu fofu dun sartaka bangal uritingol nuko
studio
tamani yo faabal laamu leydi Suède, Danemark, Suisse et fête de l'aide Europe.
Se grabde lorne le kere duuji to en puddira do nokko no dirte an songobe ko litti wi sa jewi reso mabbe goddo to yimbe le join ka borde kanyenje so bonnoy o do reso yamadu reso orange goddo to kanyum be do yimbe le so bonnoy imminoy ton yite garantini ren do blanc do wi am nawlirab idon kanyen kabile o do nokko dum latik sababu so goto yuyu goddo o alal barga be nonde wakande mo yuno don dude holitaare o yuri do no bonnirde sabi do haada e yuwande wostro haada e juwande didi fa o do nawlirab o heddi lehen zinar manga won do tonan gonde waddo no honjo golfa pamayel hoddo lati sababu so goddo war hore waddi le odo nokko sekrabo litindi wi do kadde ten bete hande do kabaruji dimi joti on kala do bo don tawel le mali fo e mangal mudum micitinde on wiide tan nyaw coronavirus o yomo gongo non neddo tinno teddo no fulbe biiri no sakkade nyaw dum buri sawrude nyaw wakkar fu jomo tinno lotre jude mudum senor te fandi fu dum wada ko yaata segul ngaji noga e ka joman lotre jude mudum senor non tan watta so teddro o do nyaw no wori nyaloma hande non kala do bo don tawel le mali fo e mangal mudum mi joti on sanne sanne watto jono jotal dimi kertiniki di yimbe le kidi dum faale nyoro mango hollitindi do tin betande do kabaruji meden di.